musicpromos.com.
The Voice.
Tahiti to waka flavor. Nataka London man.
His music.
Shot!
Kulibe ali free kukani ya ma pressure. Mundu onse ali na techi muvutai. Chikangache you give up. Komani nayo nayo chape. Njila yanga ili genuine. Na mutima kunchito uliko. Kima effort na bonimbwe. Na love na yo mukati ilimbwe. Just look at the hands of people that's trying to hold me back. Some say, kamunga wanga fwa, elufika chinja ai. Siniza kwa nisa kunkalamu njila yenofuna ningale. Niza kwa nisa munjila yene mlungwa funa ningale. Munga niseke, ninyoze, nitauya no. If only wenzo ziwa, efati yanga ye ni mafaka moko. Nita uchi, ifika season. Nita uche, hey. Unga kale doctor, olo malonda, businessman. Batinka lache muleni yako. Paka kochi kondi na chimwila kulipo mseve uchito. You so fine. When you do it your way, usa wale waka kuwane lamo, just don't lose your touch. Baby, do it your way, usa kwanisa. Just yesterday, bambwe nende tulukusha siva na kambe pova tomo. Hello today, usa niona nishini tamanga mo. Munga niseke, ninyoze, nitauya no. If only wenzo ziwa, efoti yanga ye ni mafaka moko. Nita uchi, ifika season. Nita uche,
nangu maze katali kwete mchito. Ukupala uta kwa ndiye uno shiwandi. Tula bomba, na banana baka shiwaleya. Bambi ba bomba mu government. I'm a soldier, police, in a civil servant. If we my own, we're a even better. While even ever to a fan, ever to pela.
Munga niseke, ninyoze, nitauya no. If only wenzo ziwa, efoti yanga ye ni mafaka moko. Nita uchi, ifika season. Nita uche.
Hey, Taitito, aka Waka Flavor, aka Wash Favor, Chaka Landerman, Don Chile, Sekuru Kai, Ayo Zillaman, Ado, Real Cow. Honorable Evans Mambula. Hey, yo, Swisha. But nigga, it's love. Mix.
Mr. Dizzy. I'm on the beat.
Exclusive from CKMusicPromos.com.